no mwana no lera tibye wa bagono
bale bamanyira bo
anyo ya itabanga kabe
asanga kuderera kulya matunjoka ndere
bangani kwa kuma kwa kuma mtegera
unji mama bane segede nikuwa mita
wanji mama uwedo olirudawa
unji mama
uwedo olirudawa
hii mama na yabu za kwawe kino mwala mbate kuruzi na achi mamazi
wabate kuruzi naka katundu kore semu kore ncha kutesa jesu
oo soba kana kari kuruzi za kakirita mungie na kusena mazi uwenda buyajie kama kino mwala kakatu kuwa mikonde mtwe utani wanyo kwa yada
wagenze kurwana
aa siwanye mbwe banku bie nenene kama zi. Hey, mama, kusiyani yange kasira bakomere temwaterekedde emmere.
Mama, wano waliwo omukazi gwe wasizaawo gw'osaba emmere.
Iri mama era mazima n'olwaleero temunterekedde emmere kati zine ennaku ttatu zirya mmere waka wano.
Mama, ojjo waze oba wano waliwo nnyoko nno gw'osaba emmere erundi egyeko.
Kale mama ebyemmere tubiveeko ne mama mazima nkubuulire ekintu ekirala. Mazima tubadde ku luzzi nga nzenze kanze sambadde ng'abaana bonna bambadde amasaati nga bambadde gano amasaati amapya ge bayita gazaalo naye nga nzenze kamukadde nze sambadde
kati nkole ntya mpukulire
maama kye mbadde ŋŋamba tisinga kale ne ekikubiro kyeweesibizza ndaba kyali kya gomesi ya maama singa okimpadde ne bantungiramu akasaati
ani agamba nti kyali kya nnyoko mu kifo ky'okusaba obusabi ojuliza nnyoko
kyali kya maama
anti ani agamba nti kyali kya nnyoko
kyali kya maama
kati nno oba kyali kya nnyoko genda akugulira ekirala.
Mama wange leero wulira ekindaza, mama wange leero wulira ekinkalaza, njagala nkubuulire mu makamu n'ekinyiiza gy'ondaba gy'obawo ndaba ng'oluusi nnyongobera n'oluusi n'ompita nga mpulira n'ensirika njagala nkubbireko mu makamu n'ompisibwa bubi njagala nkubbireko mu makamu n'ompisibwa bubi engeri gy'ompisa nze ku lwange ennyogootola zijuukiza n'emmanga eyanfaako bwe buli ekikolebwa mu makamu none kisoba ekyo kisibibwako nze mazima ddala ate ne bwenkola ekirungi bwe tokimanya wabula okumpayiriza ewa kitanga atabaka naye olukomawo n'ayomba n'akamala n'oluusi nankubeera n'emmere n'ennyimibwa ne mbanga omwana atazaalibwa nannyinimu ne nkirako omuddu gwe banyaga ebunaayira ekyo mazima kindi bubi nze nkooye
jangu okuba nti wanvumyedde ebitama
tunagambako ndijagala kukuba
maama omuntu asangulenga omwana kubadde ki okundalukirako okumaca kuno njagazaki obanga byokola ebyambyona ebikulemye nze tomanyira sirimu ennyoko nkujjukuza nnyoko gw'oloma nti yekwanze namuloka nange njagala omanye nti owange sitimulina wabula kyendabawoka omwami akajjadde bw'oba owulira mu makamu n'oyisibwa bubi ng'oyagala kubaawo ekkakwendi kitaawo oba ebintu byendyomu ekitaawo byebikukalaza banje mbaviiremu mu maka mulyoke musanyuke ii mwana gwe ng'osusse okumanyira sigadde kunkuba mbirabye kanje mbeewo mweyagale n'ekitaawo kajja akomewo mbimugambe
naye maama ng'oli muzibu naye maama ng'oli muzibu sonze ekigambo kyenjogedde kintu kino naye raba akacyateko kizimbulukusa nze sinnagamba nti ebyolyabyo ebyenkalaza n'ekyokuva mu maka muno si kyo ekinsanyusa nze sigambe nti ndi mwannyoko nkumanyira kuba ekitiibwa kyo nkikuwa mu ngeri emala naye gwe maama gw'ompisa nti mu ngeri embi y'obutasiima buli kyenkola n'ompalana ne mbanga mujjawo mu maka muno ekyewunyisa osaana kwekuba mu mutima wetulimu nga bwe wazaalako naawe osaana okumanya singa abaddewo omuli ddala owulira otya
laba musege kwetokeza okundaba mukamwana ekyomumpita nnyoko kikomye nze sikyeguya amabeera agange tegayonsanyisegula ndowooza weeraba muli okuza okubusa ennyo weevudde nnyini mu maka muno gy'olamule nga tinsanze nnyo nnakawunda okujogebwa ndowooza kangalambira onkuba emuli okwowere
kukubanisagala kumpayirizanga katononyawo n'ompayirizanga mungeri etaliimu nisagala kumpayiriza ne taata wuyo akomyewo taata wuyo akomyewo kulikayo taata kulikayo taata kulikayo taata kulikayo taata kulikayo taata
ebitu babirese
unji
ebitu babirese
ebitu mama ya binina
mpulira nkoye omanyika sezo zituka nyo ate urugudo le masaka nene nezitukuba kwegambe mu bifumbu nene netuulira bubi
oba masaka jana
oba masaka
ojide mkato
ojide mkato wasomye
unji
wasomye
mbande njimama nzwe wenja
nalongo nga kweto nyega
Bunemye, Banga Jacose, Macam Norarero, Patona Kubera, Namatua Kansarego, Oman and Afuman and Nana Sekura, Namumi and Berim, Macam Nose Gentima, Inyamajokura, Borus, Injimia, Bombatia, Mokuru, Sanyanga, Motoma, Yasamani, whatever Makupa, Manga, Kansan, Yukizam, enough Genda, Macam Nosinimani, whatever I did about their money could be the home. Did I become Macam Sakuso, Mutomovi, Kanjem, Bissimba, the company. Boyo mwana oba alabika nchaye nyo lero lwoli tuleka mungu tali ntumumbula eba sina gaiti wa msasa angule kwa mwana o
kakati nalo mwze bate ngamba tugamba wotu ti mwana akule meseza kubango mwana mwemba mzara na uvo mzara kati nonorejo badenja watu kunjulo mwana wapenga tulibabiri Obanga tusaze omu kubanga tumukuba oba tusaze omu siba miku wanga tumusibe miku oba kumuta nga tumuta na yade munaye bwogenda zono ndekirani
banga banga we banga eh yangu wano yangu wano wano tula yangu yangu tula yangu tula wansipa
oh Bangu binyizu ubunjewa Bosi nzi doli ukovu menyo kengeri yeyo Nohozo uri rogeze nyo Usikate kumkuvu urwefu ukeri kuwaga Anti morabe kwa makuka Nohoza wera mama kamo nori njini mu Aa mvubu kachembuza Chicho chicho nina makamo nechikuzimbia Emiri mujomu maka Ono nyoko ndaba kura muma favina Kukera kuma chano talika Ebyaro bya kunono bibuno yenjera Wano ndabo leta tulo Noru senjala lwe kurumo jirira kulia Ejo nechitamala Atunde kunyoka ndabiriro jojo Kengo wange ngoli mzivu Oli labye gamba Ero benku kwata kubulu njo no mendegera Nenyo kwa magombe jali anabulobota Ero benku kwata kubulu njo no mendegera Nenyo kwa magombe jali anabulobota Ero kenku wada kuburu njo no mendegera Ninyo kema kwembe jali anaburubuta Era buba mungesi makamu no jobimu Nesigende waku mtuwe ngesikebuzi Wamamu chala mnange chenku olira Ibi gambo vyo mwana tibi kuno vya Ingira kwe mjwe no nekulisa yote ya gare
Panga zinsanze Yaye ga panga zinsanze Ewarumbe yanjaka njabo yansona Wezinga abadde mulamu Buno buna kusande bulabyo bundaza Atenga yanzalo mu Singa tubadde babiri nandi kumyova Yesinga lubuto lwava Zebyense eno sande bilabye bindaza Mwe byale byanyabe byandekerwa Mukazi mukachitango no yabizi yako Atoko kwa imana ndasa Dabande wenjo gende kofuse mubi Parabande kitange ndala ndala Yeko banda no mukazi ne bando vya Yende kakati ne korechi Okufuno mukwande ne tuka kisinga kova
Akadi okulima
Nebago
Kama mbuzi makaga
Nebago kale mama
Nodi langadala
Nebago kale mama katundari wala bebisana nejiro